Evan Don.
DJ Kang's Pondy Beat.
At 7 Zanumali Mose.
Exclusive from DougieTunes.com.
Now we're going to have a Paka Majongolos.
This is a Flying Studios production.
You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa. Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama. You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa. Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama.
Oloba nyoze, oloba ponte, iwe ziwa zako. Oloba nyoze, oloba ponte, iwe ziwa zako. Pamene abandiye, mawitinesi yako. Pamene abandiye, mawitinesi yako. Pano paziko ni kukosa mami, sakirako zako. Pano paziko ni kukosa dadi, sakirako zako. Chikulu chave kwa nisa, kudesa wanabako. Chikulu chave kwa nisa, kulipila na kareti. Moyo ni darama, moyo ni darama. Paziko ni darama, paziko ni darama. Oh, 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 ziko ni darama. Oh, 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 moyo ni darama.
You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa. Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama. You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa. Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama.
Wauka kuseli mumanja na mtumba mulibeo lokoi ni ati chito ya sosi ningagwini. Kambewa kanso ni gana fela kumgodi. Osa yopati sewe na wikute inatinja ni sewanza ukute. Gati suza sewenza maafu ya libepa kamu. Nanjala sima sanka ndrama ya ni isiri za njala. Hii ya choke na kubanki mbienga ni sirizi. Ndrama ni ndrama. Kwacha ni kwacha. Uka konda maningi masmatu nkala monga nkuyu. Unja smart mkati muli nobody nothing. Uyopa nuenda tunga gwese tomato ya vene. Manja ulinayo. Una talent, using a talent. Ngati ni figa yako ni zako hizo. Chirikuliwe kusanka weda kuyusing wa yae. Chikulu ni maafu kaduda. Ndiye kasunga chalo. Uyopo nkala na matika tindine wa smart. Nanga smart za kudiesa. Balazo za diavana. Ngati ni kumafamu gena. Kala matika. Chikulu ni green. Maafu Evan Don. Sireza kuwauza. Wapake sama jongolos.
You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa.
Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama.
You see what you have to make money, mama.
Wasela chabe.
You see what you have to make money, papa.
Jevonga chite wasela.
Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama.
Osankala dialo, pano pachalo mfukonga mapalo. Ufune katiwa chaya follow, vamene ufuna mulai fi follow. Yeah, ni maziva kubanda mgaizi, wachitika pachipanda. Angela ili yonse notivu panda, pempelo ilipo mtu matupanda. Yeah.
Na wadezi kaleza iliko badi, badi. Tokudia mtu nikunge na moolo ili badi. Sifoneka kongala chabe watimu mamiza na chibi ya chabi. Lani kulipe kutia sewa, no 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 no.
You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa.
Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama.
You see what you have to make money, mama. You see what you have to make money, papa.
Osambe amso, nipano paziko ni darama. Osambe amso, nipano paziko ni darama.
Ya, ye wane ili chabe mpare wangu. Mundu pano pacharo nkukosa ba. Olo yo foshola ya mele itema toile chinengene na chabe andala. Ale dirizo ndakona. Comic in peace ya, Evan Don where you are. Never flying in studio but my bar and dala.
It's the Flying Studios production. Production.
Excuse. www.nabilchews.com.